yake pole pole. Mana naona spidi yako siwezi. Moyo we, wangu moyo, punguza shobotu na kimbele mbele, cause you messy things najuliza why. Moyo we, wangu moyo, moyo ulifanya kanchiti Halima. Tambaza kwa moyo kanidanganya, beleza watu mini kafumaniwa. Moyo we, moyo we, nifosi, nifosi, najidanganya mie. Sometimes it looks in mikosi, nataka nipitie. Na fake maisha na copy, jina njipatie. Tomba toba kwa magoti, ila niambie.
Nini unataka?
Moyo wangu niambie.
Nini unataka?
Zambo na uelewe.
Nini unataka?
Jifia mbali, niko shimoni. Hali yangu bado tete, ila moyo wangu tama tama tu. Kwa muziki mapepe, nataka nituswe now now Nifosi, nifosi, najidanganya mie. Sometimes inuksi mikosi, nataka nipitie. Na fake maisha na kopi, jina njipatie. Taomba toba kwa magoti, ila niambie. Moyo, moyo wangu niambie. Samu na welewe.
Moyo
wangu niambie. Samu na welewe.